www.goodandseedytown.com.
Yeah. 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 Pankani ona mainu paribeso. Kujulu sambalo mema manifesto. Inunkumaenda pajipenzo. Ife tukutu andi manikenzo. Sine wamboma sine otsuta. Ine ovota iwe osusa. Sinza vota so sine opusa. Koma siku disine opusha.
Easy. Osa tamangiro kuya nafe, ndife antu
Ndutiwa
Tima kuya nafe, ndipo indi nchito Ndingo panga samari Nane tupa mweza se, ndi malandira sala Umafuna zaulele, basi nziku kwirira Ndika gula malo nkani Uzindi kwira, ziko lindi latu Siku tindi langa, siku futa pranga Ngati suku mali mbikila
Ndulira
Branji
Tisimene gerundu hodulira Vodi anga siku ndipi ndulira Komanu inuyo, simene mugu pulira Ni majira kulimba Gulene abamo, ndi majira kulimba Mavuto usewa, usofe Usakomelele, alo sofe
Uso la keriti, zachi nyamata zomwezi Zomati kulimba, kuti mupeze zimwezi Kuliluso, leni leni kunja kusisanusi Luso lanji karia, umata ndi maluzi Zinanda
SGZ
Okay SDZ
GZ
Easy They can be delizen Tima vanga plan okay Budget ama gobidi Ukuti bas Tipange nyimbo Tisiye COVID Kuyende satziko ndinjenga Usia nitse Bas tiziri pira oyimba Kusia mise Uli serious
Kaya
Uzindi yanga
Kaya
Osati kaya kaya Ngati uli serious
Vodi yanga Vodi yanga Zodi yanga Chonchinanga Zotiamba Zotifamba Zanu zinaela Pamwefe maluza kutishaba Tipanga demonstrate
Chani
Tipanga ma demonstrate Madando watu mangu kari la ed Ketro ikufunika kupali ya menti
Akulu Pali zambili zofuna upanga taku Ndipo ndapezapo mwaye Uka uze ya zizaku Kukonda kukangana, mukatele matebo, mukapanya katundu wa muntu, zitela kumangana. Unyoro.
You're true.
Ndagumva se, okay. Kusogolela sizopweka ngati AAA, Tosefe ndife modzi, Black Led Glen, apapa nzingolembekela, za VP, kale dola, ikangotela, my baby. Dola, inkango tela ma baby Kupata Madonna, ma Genji, ma Hugo, ma Leslie, ma Senji Ndimene ziri lezintu za KZ
Etu, ineso nda kumfani ya kulu Na fe tisichepetse, tisatimfe ya kulu Inu ndamene muli mabana anga Ngati ndiri pampando Disitenge kuti Malawi ndi family Inu ndiana anga
Zam 8 sure. Stream, download, and share